Pendo ni burudani kwangu imekuwa kara. Nacheka nje ya ndani moyoni na machera. Squeeze your tongue, take easy. Kawa mpape mashine. Yamepungua mapenzi. Sijui kampata mwingine. Overdose, overdose. Na shangi overdose. Overdose, overdose. Na mini overdose.
Shall we?